Downloaded from my love
said music.com.
Keep the fire burning, keep the fire burning. Yeah.
kuba mpachu masanga kwire nchito Edi makolo wake harindi chiri chonse Nanga anako wazi tzadi chaniwe Ena anango kiva kuchaira umpawi Mambo hake bambo hawa swana fambawi Akuti volo akanke sanga sintezi Tusha Kanka wasakocha Udule macheni ya umpawi
MyLoveZedMusic.com.